mfanekiso wobusupa sibona mrwalo wemati mudimo wa jeta nuwe ukuthi makanke tilwane tohle netintaka atiphake phakase kuareka nuwe wayitajalo nuwe nomti wakhe wohle noba mfati wakhe baye bagina iarekeni waqeza wayinotlela iareka mudimo wanisa ivula enyeti kahulu emati atala kulo lohle liphasi nuwe nomntu wakhe eyarekeni bebabahlala kakuhle temba ebathu bohle ibageshei kweareka bafie bohle batimela temba nuwe yena buplo bakhe bahlala ezabeni logiye